Zayjams, the compromise.
Chris Joy.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. And we can't mark it, too.
This beat produced by
Kendi, baby.
Game more.
Kalele la panja, veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Ah, baby. Vini wakamba vantu kuchira kuvanga. Uzakari la baby, ndawa ni kukonda bebe. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga. Uzakari la baby, ngawa ni mvere la bebe. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga. Uzakari la baby, ngawa ni mvere la bebe.
Ah, bebe.
Vela baby, wafuna tisa kakwetila newe na neho. Jamu zako anifuna tiningale wake Abwele samaluma tinotitika ngale banja. But I don't care, ini ni kukonda baby. Cause she can change what I feel. She can be what I want. Iwe niweka oxin, kene ni mapema niyo. Ati just imagine kukuleta muli banja. Ongale wana junior, ngale tate wanziluni. Bashi Chris, ukambele la panja. Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawa ni kukonda bebe.
Ah, bebe.
Ukambele la panja. Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawa ni kukonda bebe. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga.
Ichitemwiko chesu kutalala chivimbi olo ntile shiridi. Olo kunuma kwa wempiri, niwe na temwa temu vidi. Ichitemwiko ni tubo beta, wapuro bure muyo number three. So I slav if you can't even trust me. Ubili vache you can't even ask me. Maruma siyaza kasila, but if you believe me, Suza Kalila.
Ukambele la panja, vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawa ni kukonda bebe.
Ah, bebe.
Ukambele la panja, vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawa ni kukonda bebe. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga.
Bantunga wakondana, wavuma kufelana. Ini to love, mama na mulungu aziva. Bubu, bubu, baka wewe niketene. Dawa iwe ni wanga, hey. Wanga, wanga, wanga. Dawa iwe ni wanga, hey. Wanga, wanga. Hey.
Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawa ni kukonda bebe.
Ah, bebe.
Ukambele la panja. Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawa ni kukonda bebe. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga. Uzakari la baby, ngawa ni mvere la bebe. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga.
DJ KDJK
Zayjams, the compromise.
What is this? Game On exclusive.